ko nayri bangal nyaw coronavirus dum woni Kenya be bi yimbe le sappo taton o do nyaw yiya e muden sappo jeenay mo kanyon gun samtanabe wala fu keddido le hen an holitude hebbe nyaw o leedi meden di yimbe le winay sappo e nayo e temedi do en jaddam santanabe yimbe le winay jeenay e temetato e jeenay heddibe le yimbe le temede jeeyom e sappo e go e jaran kabaruji meden coronavirus min joto heɗade hejuji amen jowiɗe dow coronavirus o garan heɗade landi ɗi heɗtoɓe min gaɗi fewde e dunki ande ko nayri bangal ñaw o no worri ɓe garan ɓe jaabo ɗiɗo landi
allo docteur
yalla neɗɗo cantanaɗo ƴuuɗe ñaw covid 19 o ana wawi
pikkaden
yilaji heɓama jaati bangal pelle kedde annata ɗum kañum ɗum leyɗe ɗe yila oms yimɓe camtanamaɓe dooma tafum lebbi jeegom fodde mabɓe fesede so wañi jaade kusaabi ana wiya yimɓe dooma lewru ma lebbi ɗiɗi ma ɗum lebbi jeegom yo bangal muɗum noon yalla pati yimɓe jillodira kuteji keɓaɗi caggal fesgol ngol e kuteji keɓaɗi caggal ñaw o jaati ndenna soni neɗɗo samtanama jomum nawa jaati wadde vaccin o ka noon wattuji muɗum nasarta
yalla debbo kamin ɗo ana wawi pikkaden
debbo cuuɗum raw jaati fesede min tekki wiɗi jaati debbo cuuɓiɗo so fesama vaccin o renan ɗum suka o bangal ko wiyete anticorps ka debbo ha miilu lebbi tati arandeji ɗi kay hanafi fesede ndenno jawtiɓe lebbi tati arandeji ɗi fa lebbi jeenayyi ɓe kay ne wawi fesede
les groupes sanguins
le won yimbel gombe to be nyaw covid 19 o yawi nangude sabbi yam en
la covid 19
wakkat jono kay imo jigaɗaka dow muɗum andi so tawi kabaru ñaw coronavirus o ana ɓili e sifa ƴiƴam e neɗɗo ka ɗiɗo himuji di ana jukki waɗede yalla famuna heeɓa hen fa hande
yalla nawtorade gan kañe ko nandi muɗum ana wawi waytide neɗɗo ñaw covid 19 on
sikki wala kay neɗɗo ha nawtorade gan wattu maɗa gollidda e kronteji farantini ɗi sa tawi ko ɗum itta gan o lota juuɗe ma fa laaɓa ka yimɓele woɓɓe wonto ñalla gan gota ne juuɗe mema kulle ɗe foof farati maɗo woni hen saabu jomum wawi jawti lata sababu raɓodiral ele golle makko o
ɗo kadde ten beete hande dow kabaruji amen jowiɗe dow coronavirus tinno ɗon ndewon ɗati mbiya ɗi yalla ɗon ndena ko he moɗon ndenon ɓe gonduɗon